Mutani Junior alukutte mwesenu kongwe ebyo muzanyo tubikumbanye tubisende biyikeri kati tulwanyi sekalamu anti ye future va muzanyo kati tulwanyi lila kubabulunji tufubaba ngete tukowa aba wangu siba baba sirenyo bazina baba balwanyi era bakumikiriza tebatya basonga busonzi tebalemwa Brighty College fuba nyo kutuikiriza tubeba wangu ziba nange nja kusoma nja kusoma nja kusoma kuba mbisobola aba wangu siba baba sirenyo bazina baba balwanyi era bakumikiriza tebatya basonga busonzi tebalemwa Brighty College fuba nyo kujigiriza tubeba wangu ziba nange nja kusoma nja kusoma nja kusoma kuba mbisobola Mikwano ni nganda baitwe Obululu Mufuga bange Abebi tibwa Monaba kumane Aba imbi bejage Entene mbuze nkwa kozi sare Bakakasa Gauni nja kujambala Nga pangu de emisomo Aba wangu ziba baba sire nyo Bazina Baba barwanyi era bakumikiriza Tebatya Basonga busonzi tebalemwa Brighty College fuba nyo kutuikiriza Tubeba wangu ziba nange nja kusoma Nja kusoma, nja kusoma kuba mbisobola Aba wangu ziba baba sire nyo bazina Baba barwanyi era bakumikiriza Tebatya basonga busonzi tebalemwa Brighty College fuba nyo kutuigiriza Tubeba wangu ziba nange nja kusoma Nja kusoma, nja kusoma kuba mbisobola Kulikulwana chemba ndebaza ababituse kumwebale Binjibye mwelesa masanyu temukakanya nga mukolerera obu baba wangu ziba Eno Brighty kumwe wena okutukolerera Tubeba wangu zomu zila wafe Webale Emanzi yitu Mitu kusima tuwela mbasoko Dadi Tetuli kuswaza Tuli baba wangu zi Aba wangu zi baba basira nyo Bazina Baba barwanyi era bakumikiriza Tebatya Basonga busonzi Tebalemwa Brighty College fuba nyo Kutuikiriza Tubeba wangu Ziba nange nja kusoma Nja kusoma Nja kusoma kuba mbisobola Aba wangu ziba baba sire nyo Bazina Baba barwanyi era bakumikiriza Tebatya Basonga busonzi Tebalemwa Brighty College fuba nyo Kutuikiriza Tubeba wangu ziba nange nja kusoma Nja kusoma Nja kusoma kuba mbisobola